bakoze bingi okutwawula mukwano n'oguma kuba wakimanya nti nange nkwagala bambi buli alikunyiza ndi mukyawa ndi muwalana kuba buli lwolikabanga nange nkaba siratina matirazi
naku kintu kitazindika nate kyangu nnyo kizimbulula ekikulu eyaffe twazimba ku lwazi kyobulaba bangi balwanyi nnyo bakimenye era ne bigaana ffe sikirumamu kankwagale kwagalira eddala
mbalungi kale nalondayo wololololo
wange
kale nobageya nayo noyakyamawa
wololololo
wange aligeza omukwana ojomaze kulama
kuitanga pretty mama singezi kizekiriza netuwe biro munana ngobude tebucha mama